ma ihe ke mem
e ma nke ma na ekwu n'ọnụ
am ka ihe sịrị kwụrụ anaghị m agọrọ nwoke ọ nwaanyị ụfọ ọjọọ n'ihi na ọfọ mbụ otu ibughiri ndị mma eso iyi ike nke ibughiri ndụ njọ eso iyi ike mana mkpa mbụ onye ọbụla dịrị ndụ ka ibe dọrọ.
A man of his age, but when you see him acting, I mean, it's something else, you know.
Well, I can say that since my production, this is one of the hectic jobs that I have done.
I got the one I have, but I can't kind of warm up. Okay, I'm not about to go, I'm going to get up for you.
Emezuo ọwa nkwa okoye emezuo ụbọchị taa ka m na-akwụsị gị ikike ahụ ị na-akpa Managing Director Kana Yotuku Brothers Enterprises Nigeria. Ano ya no na hije kwikwe kanu ya nante. Ekene mazi bonifest ewete go wan nandi isog. Padone, aya putana, na kiabana.
Tara se reha, tara se Yeah.
sorry ugbo aja ana ma anuke so ani na haputa
Thank you.
me.